amandla namfuno uphumelela funo uphumelela bengcela kwabatha bandiphe amandla bandiphe amandla funo uphumelela
They want me dead, why?